just got it from gochoapp.com.
Tauji made it. It's like Batalala Badiniza Fani Kova Kafia, but even if you want Bova Sazilinga Niza, Queen Mother Muspika, Muapia Fimeo Macaveri, the people of VCT Machine, Kuno Kataya Ulemuni Kukombo Kani Protoko, Bangazimbele 5, Chila Pungwa Bana Banko, no babies in Musobibo, Panjangama Kori, I'm a Gio four times in Gakabushika Party Joe, still on fire. Kapotobuli beans, ziwe vose vivili shaba aka beans. I'm original effect Chinese in this. Shamo na po rapper like this. Olo life ini gambo langa nani wazi becha. Unga dabwe na mafans vose wazi biri visa. Anaku tunfe ndia napanga mistake number one. Munga bwele gangi yonse nini paya bola wali. Ukari nyonka vele yanga tewe kanyina. Mufuaya mwatu mwene shamo mwaiche na kukanina. Ukufipa ya tatuala shaife kale tuwa saina. Femu tuwali koroba ni time ya kushaina. Sina viyamba nise mwaiche sunga tamange naise. Kamba naise mwaiche funa tikupunzise. Bene tiriko ndise. Ifumu yeye yamba naita mbapo zima silapo tena mushe. Iwe na gemu simu wa milana. Muma kwa nisa bwandi rapa vesi viwa mizana. Nona mbuyo iwe konse ni musana. Big things isi level yatu vanyana vanyana.
Up in the street they call it murder. Up in the street they call it murder.
Fake money.
Tauji made it.
Fake money. Fake money.
Street kids.
Fake money.
Just got it from gochoapp.com.